mukampale yo police ina guya kwata kulire somero waliwo omwana somero lili kawanda chivulo na Weru division munansa na municipality mu district ya Kisoma mwana myaka ena yagwa mu buji kati bagala kumanya obuji buno obulaga jjavu bwali luddawa naye era bagenda okola okunoonyereza abaana bano we bagwira mu buji abaana baaletanga entamu y'obuji ne bagiteeka mu class abaana ne beekolako nga tewali
musomesa yenna kyali kikyamu okuleta abaana ejalebeera ebaluma basobola okwesindika obuli omwaso
ate bato.